They call me music.com.
Yo, boy, yo.
Ice Kid America.
James Mr. Wagwano. Kwapana kukulibada. Anizibi njini chilengi. Kapani milengi. Kuena. Baba mubatanga. Kono haba nifangili ratorale. Anizibi njini chilengi. Kuena. Businza, businza nge. Esi mwendi upazize munge. Businza, businza nge.
Kuziyo, kizililo kwa muziyo. Baby na waniswale, utali lato lakale. Si utweze babule labale, tani kupepe. My baby ni safe, ani pray na nizwa nini mbabe. My baby I love you, give my another chance and not go leave you. Baby ani kona kiwena, ani nakuya makona kona. Tabiru ya kani chokufayona. Benika kufayona.
Usinza, usinza ne. Esi mwendi upazize munge.
Usinza, usinza ne.
Shua lulina kupenda.
Usinza, usinza ne.
Naya ngabe wena nisaku.
Usinza, usinza ne.
Usinza, usinza ne. Esi mwendi upazize munge.
Usinza, usinza ne.
Shua lulina kupenda.
DJ Jerick, again is our one. They call me Yo Boy Yo, Yo Boy Mazari. Oh, you wanna people? I see you. Hey, Ice Cream America, thank you, man. Musizan, this goes straight to my ex, man. See you.
ZLatestMusic.com.